wane mirimbe jali wo kwe jangu nkubulile wanaka mwanyi kali wo wanaka mwanyi kali wo ngatumanya kukalima neka mulinga kali wo neka panira kali wo maleka pamba tulima mana basajja wajjawo mana basajja wajjawo erabyo nokubizisa ategwa gubagambako ategwa lumbagambako nchobo buyaye bwakubwa buli kimu bakimanyi ebitunyiga babimanyi basalawo okusirika ugo lubagambako igo lubagambako ngempingo ziruma wano engudo zaliwo wano engudo zaliwo laba zonna okubomoka buli omu ali ku lulwe bategeka bukaga bwabwe abasajja batuta emirango egiriwo emirango egiriwo bana basajja bakyunya twagala batuleke twagala bagende kati pulani tusala banange batuli bubi banange batuli bubi teri alina mirembe nakatonokolina nakatonokolina balirwedde okukakomya n'obulamu bwolina n'obulamu bwolina tebekuyera balumwa n'embwa zaabwe zokera n'embwa zaabwe baziwa emirimu erambu zikola olaba amasomero amasomero mwalimu education naye yafa byonna ne babizisa byonna ne babizisa fena nga tulaba buli kimu bakimaze buli kimu bakimazeo eggwanga lizika ekimala kimala kimala yemubye bimala tuli mumiranga miranga tusaba mutuleke mwatulimba waize banga tusaba mutuleke bakulu bannammwe batuwoninga batugamba nti aba basajja bekyanga bannammwe batuwoninga jakaseera kali tukawa abasajja okwekyanga era kaseera maama katuka buli kyaliwo maama kyakyuka emirembe gyaliwo kwe gyakyuka kati buli wamu emundu zesooza nolaba bakulu we bakaba nolaba bavubuka bato we bagakaba kasukali nokakaba akava akamere nako nokakaba kati buli kimu ne tukikaba abetukabira bali mu kukola bubagati emirimu ne bagiwamba okula n'obuuza ngenda kukola ki amateeka bagajuza amateeka kati batwalira na mu ngalo kati bana abasajja tubakoye njagala mufungise era tubagobe kati ekimala kimala mutuleke kimala tusaba mutuleke yemubye bimala bimala tusaba mutuleke tuli mumiranga miranga tusaba mutuleke mwatulimba mutuleke waize banga tusaba mutuleke ekimala kimala mutuleke kimala tusaba mutuleke yemubye bimala mutuleke bimala tusaba mutuleke tuli mumiranga mutuleke miranga tusaba mutuleke mwatulimba mutuleke waize banga tusaba mutuleke mama nakaba mutuleke ne tata akaba tusaba mutuleke jaja nakaba mutuleke ne naiba akaba tusaba mutuleke boda nakaba na n'omusubuzi akaba tusaba mutuleke